Bakugu abakungu okuva mu ministry abakungu okuva mu ministry ya masanyalaze bongedde okusambajja ripota eraga nti gavumenti yatunda dda amafuta agali mu ggwanga Uganda eri abacherupe oba abantu abagwira bagamba nti ebyo byonna byappa wamaggwa babyogera byonoonyeza byabwe kitonge ekivunaanyizibwa ku mafuta ekya Uganda National Oil Company yonok bavudde yakongezi konakolokolo ne bategeeza nti ebino bigenda maaso n'okuba nga byogerwa wamaggwa byappa kubanga gavumenti yakuno eyina obuyinza ku mafuta gaayo mu kaseera kale tewali ayinza kubajja kuli kusobola okusinziira ku mwogezi w'ekitongole Angela Kasi Angela Kalisa agamba nti gavumenti yakuno tewali muntu yonna yajijja kuli kusalwayo ku mafuta era bannayuganda basaanidde okusigala nga bakkakkamu obutatawaanyizibwa eyo byonna ebigenda maaso n'okuba nga bitambuzibwa naddala ku mikutu emigattabantu.